lokola toto esimwa na bandeke
etali banga oswa kokoma kange
ayo lele okili makambo
bakala bakala
okili manga ya kaba
Aïe, bata teo, asalaka machine.